kunde socha
nafanya masaji omulala
wali nsonye jogo kandiveko dikomeza
nafanya masaji omulala
bulijo biri munzi zanya eno yatakadde
nafanya masaji omulala
abakazi tubasinga manyi mposi naye amagezi batusinga bwasirika kwetolowoozo mumaze ate abasajja twakulabo zanya firimu okumala akabanga bw'omukazi ali mu kamooli juzi yankwata lubona neswala biri mu standi mu miranga onde socha akatonde socha onde socha
nafunya omusajja omulala
wali nsonyi ejjogo kandiveko ndikomeza
nafunya omusajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya omusajja omulala
onde socha akatonde socha onde socha
nafunya omusajja omulala
wali nsonyi ejjogo kandiveko ndikomeza
nafunya omusajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya omusajja omulala
mutanda bugumu mukazi wange ono yali badde yanzitadda paasiwaadi yesimu nkizudde agimanyi mu meseji abukenga yannimba mbu yetakebera simu busenga we yamugaana senkagale n'endowooza nkutte fala ampitako gwenkwana n'ensumulula obwenzi supa yangoberera nakwana liita juzi twesozeroji tuwujjadde omukyala nakunkona yatusanga tuli mu ttawulo ndowooza naawe kyaddakaawo kiraba tombuuza bwana gundi onde socha akatonde socha onde socha
nafunya omusajja omulala
wali nsonyi ejjogo kandiveko ndikomeza
nafunya omusajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya omusajja omulala
onde socha akatonde socha onde socha
nafunya omusajja omulala
wali nsonyi ejjogo kandiveko ndikomeza
nafunya omusajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya omusajja omulala
kawesi byantagaddeko leero baba abakazi tubasinga maanyi mposi naye amagezi batusinga bwasirika bwetolowoozo mumaze ate abasajja twakulaabo kati nkaaba bw'omukyala agenze bw'otookyuse emirere mbe girinde toseka bwana gundi onde socha akatonde socha onde socha
nafunya omusajja omulala
wali nsonyi ejjogo kandiveko ndikomeza
nafunya omusajja omulala
bulijjo biri mu nzizanya eno yatakadde
nafunya omusajja omulala
www.djericom.com